Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamsare nogay bu o lewru mars hitan 2024 yamde sappo e jeegom ƴaɓɓlike cinéma e capannayyi joyi maison de la presse Bamako ɗo nantinoo kabaruji ɗi kikiɗe hannde woni Aliou Cissé Adjaratou Traoré wonto ɓoggi janɗe toon longitiɓe leydi Burkina Faso ka ana wondi fatude leydi amen ndi ɓeɗo yimɓe le yaari région Badiangara Douanza kayen e samle wuddu leydi amen ndi gouvernement lindi kayen gollidiɓe muɗum holiti wiide ana wondi fiide dabereji ɗi mbawi fu yalla ɓeɗo yimɓele ana heɓa jaɓɓitere no woɗiri ñalawma keeɗenaɗo le adnara Allah ndu osé fora yambinama le leydi amen ndi sappo e jeenayyi lewru mars Bamako ɗo le wi kanankoɓe oɗo ñalawma yo wakkati e juuɗe yimɓele ɓeɗo woni golle mumen ƴewtare ɗati ɗi mbawi jokkude yalla laddiji ɗi ana heeɓa renede jiiɓu jawdi kertentedi terroriste en ɓe ka ana wembini sanne gollirgal kumaniɗo jaagu kañe fedde ne ɓe noddirta cellule national de traitement des informations financières centif ɗe lindi ɗiɗo golliri ɗiɗi laamu lindi ka holiti wiide waɗam jokkitade immadaraji ɗi wawi fu yalla ana haɓa ɗum sakiraɓe heeɗiɓe ɗum sembe kabaruji ɗi mi jogani om kikiɗe hannde bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum ana ɓuuri lebbi tati joom longitiɓe urɓe leydi Burkina Faso ana faati leydi amen ndi holitama wiide ɓeɗo yimɓele adadu mumen ana wara ujunere ñalawma hannde oɗon holitiri wiide golliɗi kumaniɗi jaɓɓitagol ɓeɗo yimɓelle ɓeɗo ɓiɓɓe leydi Burkina Faso dogi iwre nokkule mumen saabe raffi ndenagu o ɓe gondi joɗade région Badiangara Douanza kañi e sam wan fedde juinade urto gouvernement leydi amen ndi kañi e goldiɓe muɗum yalla ɓeɗo yimɓelle ana heeɓa bismede no woɗiri fa ɓeɗoroɗen faamu anni ko Judet Koulibaly kañi e keƴaɓe amen gonɓe le créduji ɗi heeɓa nem do hemdo festang modou sama seku
e lingal lu récent ɓe mbara temeɗen jetto lonjitiɓe jeeyaɓe Burkina ɓeɗo jalti guure hono Nouna Djibasso Baradi Banankoro e Gumble leydi Burkina Faso temedoron woɓɓe na to tumuñan toon e wi Mohamed Wodirago keƴaɗo leydi Burkina to santo ɓeɗo yimɓele garɓe leydi Lamoussa na ñakkuri ko heewi o welti wiide eɓe kasindini cuuɗi ñamduji e safareji lonjitiɓe Burkina naddunno to koro toon leydi Lamu Bagnagara e wi gollirde développement social hande on nogay go mars gonɓe ley galluna nde na mbara uñaji jeenayo yimɓe ɓe jogolan mum en natiɗi sanne o ɓeydi wiide ɗum ɓe hertanaka nokku bisimugol goto foof heɓana hoore muɗum jatigui e ley gallure moɓe anda fay goto no holliti e ley mette hoorejo gollirde développement social to ministre hakkitere laamu hultama wiide fedde hertande juɗinama e dow mballa pabotoɓe yalla wattande hakkilloɓe ɗo lonjitiɓe gonɓe ley Mali
fa ɓeɗo yimɓelle heeɓa bismede no woɗiri fedde juinade fa jaɓɓitoɓe région laamu tomiya to ka holiti wiide ana wondi yuɓɓade ɓeɗo yimɓe fanta bokum holiti wiide le ñalawma hannde o ko ɓuuri galleji capan joyi woni ɗiɓe juɓɓile nokku o le faama muya fedde ACR kañ e gollidiɓe muɗum anni ko hanni keƴaɗo amen gonɗo le nokku oɗon Ishaka Koulibaly le festango maɗou sama siku
dow wiyamamme dow nanitetemi 3 mois ka
ɗo ane mabɓe yimɓele heyɓe jograɓe mabɓe na ga en guila libbi jeego woɓɓe guila libbi tati min bisimike gollitoɓe amen e pabatoɓe e pelle CNCR e HCR wattu lewru février ƴaɓɓino ndu min keeɓi limtude capan en joyo e jeegomo galle ɓe gaddanama ndewa muya jogola neɗɗo lonjitiɗo kaen talki dartoɓe sababu ɓe gaɗa immadaraji mabɓe e ley deƴere so banggal hum cangol hoore galle capan en joyo e jeegomo ala ali temedoro e capanɗe jetto e go o yimɓe min pawi jikki amen e dow babotoɗo e gollirde ACR gaɗo immadara fewde gollirɗe kewɗe yalla faabaji ne heɓene ɓeɗo lonjitiɓe
sakiraɓe heeɗiɓe andon oɗo mbawi heɓude ɗiɗo kabaruji fuu do hello amen Facebook na dow compte X mom noddirtano Twitter haɓɓude jiiɓu jawdi kertentedi terroriste en ɓe ka e hunde ko wembini sanne gollirgal kumaniɗo jaagu kañi e usine ngaji fa to fedde ne ɓe noddirta centif le leydi amen ndi ɗum saabi so ɗiɗo gollirɗe ɗiɗi laamu leydi ndi landini jooɗa haala goto banggal muɗum yalla ana humpintina yimɓele ɓeɗo woni golle mumen ɓe gondi wadde immadaraji ɗi ɓe mbawiɗi fu fa ɓe kaɓa golle majjum fa ɓeydoroɗen faamu anni ko lelaycha walet in fa heɓani em dow hem do festango modou sama siku gollirgal kumaniɗo hunde fuu ko woni jawdi le suuɗu jaagu kañe usine ngaji le leydi amen ndi ɗoni centif ana anni wadde immadaraji ko wawi fuu fa haɓa yorokuyoroku jawdi le nokku o kertenteɗo terroriste en ɓe Idrissa Mahamar Haydara kañum woni laamiɗo ndeɗo fedde ɗoni centif
immaɗe mawɗe gollirde centif e ƴewtade wutanguji banggal muɗum a hewti serolngol waylitama ne gondi ɓeydande faamu woni ɓe kabar muɗum ɓe yalla ɓe mbawa dirade darɗe mabɓe no haniri ele alhaaliji moƴƴuɗi.
Joko arɗo fedde nen ɓe noddirta sesim ɗoni suudu kumaniɗo jagotoɓe le leydi amen ndi ka ana narda golloɓe ley hemɓe fuu waɗa ko wawi yalla ana heɓa haɓude oɗo golle latoɗ sababu mursude jawdi leydi ndi. Docteur Jita Dem:
min kam ne mila wiide ɗum wawi jaati faabaɗe saabi sato neɗɗo wawi tawede le kabaru tirusiyagal tawa anda nden noon so juraɓeɓe andinama ɗum no gilallow ɗum wawi jaati faabaɗe ɓe.
Le wi ɗiɗo gollirɗe ɗiɗi le leydi amen ndi suuɗugol jawdiji na ɗu daranade saɗɗa terroriste en kutteje muɗum ana wawi matede le leydi to ɗum watte torda muɗum ana wawi yettade fey caggal leydi e hoore. ñalawma keeɗinaɗo le adnara allah ndu osi fura yambinama sappo e jeenayyi lewru mars hitande 2024 le leydi amen ndi Bamako ɗo. Oɗo ñalawma latike wakkati e juuɗe ardo en ndeɗo fedde hullitidde golleji ɗiɓe gaɗi le hitande 2023 kaye heƴoji ɗiɓe landini fewde e hitande 2024. Le wi général Fatoumata Kone kanko woni inspectrice général osi fura le leydi amen ndi ɗum latto sababu e juuɗe mabɓe jaati ƴewtade ɗati ɗiɓe mbawi yirwinde fa ɓe kayba fa gasa laddeji amen ɗi fanni ko o wi sita siɗiɓe fana jiidal amen ñalawma hannde ngal ni woni fami kaltida e le golleji gaɗale hitande 2023 kayemi ƴeewa hoɗum hani waɗede fewde 2024. Ana hani mi joddo mi miijo ele ko waɗa le hitande 2024 mi ñiga hoore amen fewde eko heɓaka waɗede ko min ƴeewa du hoɗum mi mbawi tugade ɗo muɗum yalla ko 2024 ana heɓa waɗede fa gasa. Le hitande 2023 gollirgal mawɗo kumaniɗo ose fore darnam faye to immadaraji fa haɗa taccugol leɗɗe ɗe laddeji ɗi. Le hitande 2024 miɗe anni darnude gollirɗi ose fore le région ngaji ɗi kañe mi dokka ɓe kaaki ɗiɓe mbawi gollirde kamɓe ɗum mission ngaji banggal lugagoji wonam jokkitede.
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Goro yo hunde jiɗani sanne le fina tawa runde Afrique yimɓe le hewɓe kañum en ka ana nawtoro goro le kurtunoji mumen fa yetto le lamburu cankae kurtunoji kane yambiriji kewɗi goɗɗi kasem goro ngon nafa fu hoɗi woni e muɗum ƴakkugol goro ana moƴƴani cellal ɓinguel adama na fa ɓeydoro ɗen faamu keɗɗoen Mamadou Sama Sow ko emi e hoore.
Goro ana sooda saabe haajeji kewɗi le neesuji meɗen yoga e ƴakkoɓe goro le genni Bamako ana faccitana amen ko sabi mbinɓe ƴakkude goro
sababuji kewɗi watta so yimɓe ana sooda goro. Goro ngo miɗe sooda ɗum wakkati yambireji hono lamburu kurtunoji na ɗu sabbugol kañi ko nandi muɗum giɗale amen ni yoppatamin sodde goro ngo. Goro ana nawtire banggal kulleji kewɗi hono sabbugol kañi ko nandi muɗum.
Goro yo hunde ko anda le leydi Mali kayle fina tawa meɗen giddi ɗum ko holliti yimɓe andude kabar fina tawa le pañare goro neɗɗo ana wawi madde toon sifa goroji ko heewi ɗe fuu e haaji majje ɗum ko holliti kanko Amadou Diallo goto anduɗo kabar fina tawa.
Le pañe goro si goroji kewɗi tawata ley hen boɗejo ana hen renewo ana hen huuɗo hecco ana hen goroji tuskoy ɗiɓe noddirta dagabana wuro ana hen yele wuro sokkum wuro misali goro ana hono yimɓe galle no wurdi goro ngo ɗum fuɗɗirta goro ngo ɗum timmi
goroɗo fof ko natta leydi Mali ko ɓuuri hewde e muɗum leydi Guinée kay leydi Côte d'Ivoire iwata wara ɗum ko holliti Amzat Doumbia kañum goto cotto goro genni Bamako.
Goro ngo leyɗe tati iwata so waral leydi amen ndi Côte d'Ivoire, Guinée kañe Sierra Leone. Ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire ana wadda ɗum ɗo amen ɗo hono julaɓe amen ɓeɗu ana wawi ɓamoyde ɗum leydi Côte d'Ivoire wadda ɗum ɗo amen ɗo marchandise ngayiɗi fuu le muɓel goto warta ɓe ivoirien en jeeyi nigérien en fayetto burkinabi en minen kani min keɓirta
toniŋaji kewɗi goro hungu natalle genni Bamako ɗo yontere fuu ɗum ngu holliti Burama Sangari amiru cottoɓe goroje le genni Bamako ko holliti fa hannden mi watti joni pañare goro coggum ana yaafi
lebbi ana toon miɗen mbawi waddude chargement ko yettoto sappo goro satu joyi wakkati wala eno warta kamioji ɗi wattetele muɗum ɗi ana mawni sanni eɗi mbawi ɓamde goto goto majji fuu pañe goro ko yettoto ujunere coggu goto wara e pañe goro ñalawma hannde o goro ngo panye mudum uina jeegom yeyirte wakati jiru anatum atawan fa uina sapo e jeyi de wakati jong o ka chuggo o anani
festa jakugon gora ana jogi nafa kewdo yoga anme kabaru cellal holliti jakugon gora fa jappito ana hewta tomonde kuteji jogaji dum ko holliti docteur kojo kanko docteur goto ando kabaru nyamdu joddo genni gawo
taile consommer de façon excessive
jakugol goro no jappitiri ana wawi yepude neddo hore na hore fofango jappitingo ana wawi misude fa yepude neddo hore tutude yimbel be nyaw bernde woni mu en dakugol goro ana wawi yottinde dum en kuteji
des effets indésirables
le docteur kojo fa handen jakugon goro sanne ana hewtna tomonde ko noddete hypertension kan en lafi doydi
pide basketball gidiraku jujaga suka be bengala du sapo e jetti rawbe kanye worbe waram wadde bande sapo noga e tati lewru mars nyaade go o lewru avril garondu le lady amendi federation malienne de basketball kanye woni kibudo odo hakkile be daade lady mali cote d'ivoire guinée senegal kanye tunisie kanye endu waran hawrtude e gal do kawrtal fana mudum le wi ardo federation o yoni woni itude dati yalla e do yimbe la piobe basket bengala du sapo e jetti rawbe kanye worbe an heba landinaade fewde coupe du monde afro basket kando wadde le kunaare ke bangal pide ballon dum won pide gidira ko garo mali jagobule em leedi mali waram hebondirde e be leedi mauritanie le nogay didi lewru mars garo dum marakash le leedi maroc o do gal do kawrtal wakati juude e kintino jagobule em leedi amendi holi tidde ko waawi fewde e pide amen piobe amen ballon be yalla be mbaawi yaade coupe du monde 2026 kanye kan garo wadde hitande 2025 sakrab hidi be ando dom kadi kabaruji amen di kikit hande ono no andir don on ba fitta dido kabaruji fu do via mo mere mere 37321 na do ngat télécharge application amen studio tamani de play store fanje fe no gay sera yotere amen na wuti nogay go o lewru mars yo nyaloma kay inadul adnar allah no nyawmo inodirta trisomi 21 hitane fu holtama wiide ko buri sukabe teme udnay taton fayto udnay njoyom won o nangata le adnar allah non holitiri wiide fedde nations unies leedi amendi le nyaloma hande o ka adadu himbelle be o do nyaw woni mu en ka anda ka non holitiri wiide gollirgal modo kumani do cellal leedi amendi gaw pelle kumani be o do nyaw do on trisomi 21 o ka holti wiide ko buri sukabe teme didom o nyaw woni mu em le leedi amendi be koliti du wiide lam le indi wana fe ko darani wadde wana fe ngondudo wadde imadaraji yelana darono be do sukabe fa bedro den famu magazine amen tous les enfants du Mali yalo mo hande o anni ko hamsi touré banem do hem kireja
ti allahji riwere tergal noppi e kine dabbe ko nande mun en goni kuteji o do nyaw do sukabe gida landure dogotoro to l'hôpital Pongé hultibide o nyaw musa mudun ko buru hewde ndongu bangal inirabe
la trisomie 20
trisomni yo nyaw sukabe o nyaw ana hebire labi kewdi yoga bana hebiram bangi indero yoga ana hebiram bangi babiro bani adama fu ana jogi ko nodirre chromosome debbe jeegon leddi debbe jeegon noga tati ana hebire bangal indero noge taddu an hebre bangal babiro gaddu e tawede fu le ñoon gondi ñabilaaji dogotrame ñoo yogaabe an hebne chromosome goto ma didi fu an hebre lawal indero
de la mama
madame boori aissata sou yo inna suka mu duubi sappo e joyi jogido odo ñawo e bi mako dum wona fe hunde yafunde yata ciagal yakawere sabi ko buri hewde so wana sarabe be do suka be fa hunde wona koy mabbe
frafino do njafa sanne yogaabe na hala mi ngol ñaw yo ñaw ginnino yogaabe na hala jaati fewini ko hono inde be sukabe e lekkol ana tiidi fe sukabe wondugo mudum e jama yogaajo ana metti te wawa yaade culmoto kambe tan ko heme ban dubi sanne gaddu e tawetu at be wawa haala
tabutikla
ana tiidi andude alqadara sukabe jogibe odo nyaw trisomi 21 le mali ka non no fedde leedi mali humininde trisomi 21 ngondude gila 2017 hebi limtaade ko warta tema dido chapande njaw en jeddo sukabe chaawi be nyaw fanda ne do fedde woni tude sanne ti alaji e sukabe jogi ka non ardibe be goytike yebare lam ko be le jogolo nyaw keddan madam sisi assistant jani semega horejo feddende
doktoraji nyonat di nyaw ana famde le leedi malni sonne government leedi mali wa fi dabiri mu in doktorore genni bomugoni honay mayon jungo mu nano e nyaamu fu hebine doktorore watre ko nyonta o nyaw sa yewi fe sukabe wonde be ti nyablaji non mu an tedde leedi mali leedi hande jaati anda dai sukabe be ngol ñew woni e mu'en docteur fu wala ton leedi mal handen mo jangude mudun nayri bangal ñewde di ñabbilaaji
kala suka tawraado oro ñew o na hasindini sanne haybede kambar dun kabaru jande mabbe natiidi sanne bama ko don wodi jangnirde hertanande be do sukabe ardibe nokko mimi hala ardibe be mimi hala jogola nokko keddan madam fufuna maryam gaku goto jangnoobe nokko
bede ekintine honobe vinnirta kay honen bo wadirta desengaaji nanan mudun yalla bene waawi hunjina ko e hoore mabbe nyalade warande men e ekintinabe du honene neddo soccirto ma wattude pade faatare wattude butangaaji saaya bornaka men lafa kaagi ku faabda amen feetude e ne jande ne modinta be sukabe
an tiide be do sukabe tawe li kedde leedi ndi sabi ko buri hewde lamorande be ngalde te warde yalla kabaru mabbe nawa hunjina de hoore e leenewa mu